umunyarwanda Colonel Theoneste Bagosora wahamijwe ibyaha bya genocide by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarayitabye Imana azize uburwayi. Byemejwe nabo mu muryango we bari kumwe bamurwaje muri Mali aho yarangirizaga igihano urwo rukiko rwari rwaramukatiye. Mu mwaka 2008 urwo rukiko rwamukatiye gufungwa burundu nyuma icyo gihano kiza kugabanywa mu bujurire mu 2011 gishyirwa ku myaka 35. Bagosora urufite imyaka 80 yavukiye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda SM yaje no kubera umuyobozi wungirije avuye kwiga andi masomo ya gisirikare mu Faransa. Yayoboye kandi ikigo cya gisirikare cya Kanombe mbere yo kuba umuyobozi w'imirimo muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Colonel Bagosora yafatwaga nk'umuntu wa hafi y'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana ku buryo bamwe bamufataga nk'umucurabwenge w'ibyemezo byafatirwaga mu rwego rwo hejuru. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwamuhamije kugira uruhare mu rupfu rw'abantu barimo Madamu Uwiringiyimana Agatha wari Minisitiri w'Intebe, Joseph Kavaruganda wari Perezida w'Urukiko rurinda ubusugire bw'Itegeko Nshinga, Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'Itangazamakuru, Frederic Nzamurambaho wari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, Landward Ndasingwa wari Minisitiri w'Imibereho Myiza y'Abaturage, ndetse n'abasirikare 12 bari mu ngabo za ONU zari zaraje kubungabunga amahoro mu Rwanda. Uyu mwaka urwego rwashyiriweho kurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwagenewe u Rwanda rwanze ubusabe bwo kumurekura imyaka yakatiwe itararangira, rusobanura ko rushingiye ku buremere bw'ibyaha yahamijwe.